بدم.
Esto kiss baby.
Ayo eh koma kunichokonoa kunifata fata kuna muda vinaboa akutanitia doa nile naye moyo wake tishuta loa Nachua na kuthi Wewe sasa mekuzidi maujuzi So select attitude Kubishana bishana I'm not in the mood hey. Niko salama, salama Sijui wewe uko Ukunabe wa nyama, nyama kwa nyama Wewe uko Niko salama, salama Sijui wewe uko Ukwina bana, bana banana Sijui wewe uko
Ona, usiniulize hali
Niko very good Nime glow sana
Mapenzi gani kupigana kama shule Mie nampa huku ya nayatoa kule
Oh nurui ningeitoa wazi Kufumania kila siku kushika na mashati Oh nurui ningeitoa wazi Kutukangiwa mpaka ndugu ndo mapenzi ya wapi
Na simu zako siku wa manane mikomi Unitumia message please nomba nikone Wewe si jeuri I move on to kone Na mpichwa wako so fadhila ishi matatone Najwa, najua na kuhuthi Uyu wa sasa mekuzidi maujuzi Najwa, so select attitude Kubishana bishana I'm not in the mood
Salama, salama Sijui wewe uko
Oh, kazi kwako kigagura
Kukunape wa nyama Nyama kwa nyama Sijui wewe uko Niko salama, salama Sijui wewe uko Ukwina bana, bana banana Sijui wewe uko
Si, usinulize swali
Niko very good Nime glow sana Uchi limenona